Armand Sully.
It's music.
It's been a long time. It's been a long time. A long time. Music classic. And you're nice. A long time.
Mapenzi yanayofanya paka minalia. Naomba unienzi uone kama nitakukimbia. Ni mapenzi yanayofanya paka minalia. Naomba unienzi uone kama nitakukimbia. Sio mbamba mpaka baba naye anaumia. Toka mwaka jana hakuna raha nilojipatia. Wendo wangu waro na nitesa mie. Utalifanya niwe praise juu yako jue. Wendo wangu na nitesa mie. Mapenzi yanayofanya paka minalia. Naomba unienzi uone kama nitakukimbia. Mapenzi yanayofanya paka minalia. Naomba unienzi uone kama nitakukimbia. Sio mbamba mpaka baba naye anaumia. Toka mwaka jana hakuna raha nilojipatia.
Usinitupe jalalani mate watanitemea. Wanasubiri tuachane ili wapate vya kuongea. Achana nao hao vizumtela. Nachotaka penzi letu kutia doa. Na hisi move bad action ya trailer. Na hisi matone ni kinge na umbrella. Achana nao hao vizumtela. Nachotaka penzi letu kutia doa. Na hisi move bad action ya trailer. Na hisi matone ni kinge na umbrella. Nikufichi fasa fasa bora nikwambie. Wendo wangu waro na nitesa mie. Utanifanya niwe praise juu yako yue. Wendo wangu na nitesa mie.
Mapenzi yanayofanya mpaka minalia. Naomba unienzi uone kama nitakukimbia. Ni mapenzi yanayofanya mpaka minalia. Naomba unienzi uone kama nitakukimbia.